for me tongue and be so. Mash and vanity. Gaze on the bit.
Wallan. Vito Vita Blanca South American Visa. We pull up a combi to give it an ambifisa. Mutima Celeste alone is your Paulinga Caesar. Balanda and you need a cool pizza.
Smile for me, I wanna feel comfy. Weka, nobody can touch me. Baku wepele ya obo nywe inesi. Opo meroli sweetie wakati.
High vibe zange ziba high. Kwa yangu wanga weku sindikira high. East ni WhatsApp move online. Kaku tike kuku wifi.
Sote na chanyi, dia. Onde na chanyi, dia. Lavo yo zote na chanyi, dia. Onde na chanyi, dia. Sote na chanyi, dia.
Chambi. Baby, kuna simu lulu. Yowo manyo wasika kukudu. Aye, ahu. We need the love and sija muka hu. Baby, kuna simu lulu. Yowo manyo wasika kukudu. Hey, kangala mire kwa okube. Baby, na kwa galango chari kusule. Hey, onzi juki zane jimpole. Nechi chapereche wangamba tuwe wole.
Kote mecha nye, dia. Kote mecha nye, dia.
Sindikira high, East and WhatsApp, I move online. Kaku teke koku wifi.
Kangala mire kwa ukube, baby, na kwa kalango chari.